Chio mio.
King Fizzo on the beat.
Dodo's a daydreamer. Must take ground with what I can say was teamer. I'm down for it, a fact, my gatekeeper. Only Jaribu Kuzu, young man, could get this far. Enemies will progress. Remedying could talk less. Broken as woman, regardless, not just the process. Focus na future, inshallah, and the fact, my corporate. Kwache kinuka was chan, would you let her jobless? Do a common by the knees, na nyuma. Mina jitu, my bro, need kunskuma. Drama kunyuma, do na need kufuma. Wasani vipindi kama Nick Mutuma. Wana tahamu, bakina washanga. Nambi wanta fika fun. Najua nshajianda cheki. Vile nafata mbuwa na nini sana. Kuja na kam nobani. Ikamjua na kam to correct. Vile nasahili. Suna connect mwa kunyo na Kiswahili. Sindo connect slow mana mwa kunyo feelings. Ina affect kucheki na shika shilling. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu, mwana umene kujituma. Hapa kazi tu. Hapa kazi, mishoni na warazi du. Watu miradi, michezo nlecha standard tu. Na bonga ganji, liwelo ni kondani ya mkulu. Soro raji, ni pepo we shetani mkulu. Extreme measures, dona chukua kapima msena kifuwa. Najua mtanitambua, very soon and if ever. Utaima chua na kuwa, niko kishua na luko kifakonua. Utajua na bring terror. Vile na shtua marapa, wanaungua na zua. Na wakamua, kamua na kill veterans. Kama manua, the shit na need clear. Nyi mechaji mablessa. Dua kwa mumba adinis na nyuma. Mina jituma bro need consuma. Drama kwa nyuma ndo na need kufuma. Wasani vipindi kama Nick Mutuma. Wanatahamu bakina washangana. Mbi watafika fana. Jua nshaji anda cheki. Vili nafata mbuwa na nini sana. Kuja na kam no panic. Ikamjua na kam to correct. Vile nastahili. Suna connect mwa kunyo na Kiswahili. Sindo connect slow mana mwa kunyo feelings. Ina affect kucheki na shika shilling.
Hapa kazi tu.
Hapa kazi.
Hapa kazi tu.
Hapa kazi.
Hapa kazi tu.
Mwana umeni kujituma. Hapa kazi tu.